Yesu ekafwa wesu ulubembu asenda Jesu matu twale fyonse kwale samu kupepa Nangu ifwe twayeshiwa twikatisho kulomba Nangu tule chula chula tupepe mumitima Tulino kweshiwa Ushe tule chula pe Ifyo fine twine nuna Nkuli Yesu tulombe